Genie X double six.
Oh yeah. Karibu Dar es Salaam. Nindo bongo. Kilo nachotaka hapa kinapatikana. Nindo bongo. Karibu Dar es Salaam. Nindo bongo. Kilo nachotaka hapa kinapatikana. Nindo bongo. Unavokuja ndivyo navokupokea. Haijalishi mkoa gani unatokea. Kuna wenza kwali kuja juu ipongea, ambao sasa hivi ndio wanaotufokea. Pita Sinza mavi wanja vya Tabata, uone jinsi watu wanavyokula bata. Kitaka pombe na stare utapata, ila kwa makini magonjwa usijepata. Yeah, karibu Dar es Salaam. Jiji lijawahi mwacha mtu salama. Yeah, karibu Dar es Salaam. Watu wanalipa kodi wana kazi ya kufanya. Yeah, ukituliza ubongo utashiki bosi. Watu wanapiga michongo mwendo wa kufosi. Maisha mengi ni ya uongo utajua mabosi. Wengi tunaishi kwa ndondo hatuna vikosi. Karibu Dar es Salaam. Nindo bongo. Kile unachotaka hapa kinapatikana. Nindo bongo. Karibu Dar es Salaam. Nindo bongo. Kile unachotaka hapa kinapatikana. Nindo bongo.
Corn boy. Yeah. Welcome to my city, that city night so litty. From Tadade to Masaki, yeah we running quickly. View a bahari to kicheki, whole squad with me. Kwenye lijiju tataseka kama hauna digits. Tunavo shine, cuts metoka overseas. Na kila siku stacking paper counting G's. Went through the fire, tukatoka na degrees. Hakuna seme yote hapa ndio place to be. Kila mtu ana hasa uku lazima we na dira. Washikaji wanapiga ndondo soto kwenye mpira. Lady JD hapa bongo joto sira. Watu wana mishe mishe nyingi paka drag dealers, huh? Nyumba kupanga njia mipaki bonge ndinga. Fanya unachofanya usije ukaonekana mjinga. Unaweza kuona star kumbe kari ya koni winga. Kuliza takwambia naye brand anailinda.
Ukituliza ubongo utashiki bosi. Watu wanapiga michongo mwendo wa kufosi. Maisha mengi ni ya uongo utajua mabosi. Wengi tunaishi kwa ndondo hatuna vikosi. Karibu Dar es Salaam. Nindo bongo. Kila unachotaka hapa kinapatikana. Nindo bongo. Karibu Dar es Salaam. Nindo bongo. Kila unachotaka hapa kinapatikana. Nindo bongo.
Much respect to my mom. Maliki Makariosi. It's my now music.